nsinze kubyo nebyange byenoonya ebirungi ebyenseeno nsudde obuyaayo kulimba byonna sifunyemu abansobyabona taata nsazeewo mbasunye kubanawo okolabo otyo wasuule ebitiibwa n'ofiirira mpona okufa kati kanyimbirenga ggwe yesu wange naweerezanga ggwe misana kiro osaanide okusinzibwa tukuyimusa kwemukama kanyimirenga ggwe yesu wange naweerezanga ggwe misana kiro osaanide okusinzibwa
Chica.